kabirina ke wange yori otya kwenjagala oho kubusa siringana jagala manyenga boli bulindachika kalonsa nyusa oli mulungi osanira walungi wa ne bakazi banno batya ate babasajja bakuli bubi enkutekewa kuba buli gyoyita nfudde babeera bakwana sirina manyi galwana na bakwana yekole ntyawo kwolina okuntasa bakwana n'obagana ani manya nti bwe baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugaana bakwana naye bwe bakwana towuliriza sirina buyiza bugaana bakwana naye bwe bakwana gobera wala lumuna wawa mukamutulo nalota bagaayi bakukwanye nga bakutwala bakutadde mu motoka ebbeeyi emotoka nagikuba naye bankube ngumbi sizitenda manya nyamba ebirooto bikome kukuluta kuba munange kwagala oli mafuta mu bulamu bwange w'okweramu sitambula nzikira sirina manyi galwana na bakwana yenkole ntyawo olina okuntasa bakwana n'obagana ani manya nti bwe baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugaana bakwana naye bwe bakwana towuliriza sirina buyiza bugaana bakwana naye bwe bakwana gobera wala nyumirwa nnyo obulamu bwe mbanga ndinaawe kiba kika oli mukazi mulungi na buli ky'olina ndaba kikambwe figayo nnungi empisa nnungi amaaso kika ebirala kansirike kuba we mbimalayo mbalabo nyumirwa nnyo obulamu bwe mbanga ndinaawe kiba kika oli mukazi mulungi na buli ky'olina ndaba kikambwe figayo nnungi empisa nnungi amaaso kika ebirala kansirike kuba we mbimalayo mbalabula oba mupya buli lulaku tokaddiwa maaso gange nabanga naawe oluberera akasusuko kawewera tobanga weni kubanga kwaba